kupendeza, twende kakupige picha. Tulivo mzuri, nifanye kio uone tulivo metisha. Ai, 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 ukiwa mbali miazikai. Naisika vilo takutongoza, kikukosa wendo hai. Oh my, 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 sheri mote manangayo. Ya bolingo, ya bolingo, ya bolingo. Me and you with it forever. Ah, na wendo na niweza. Ah, mituku maiti wejeneza. Ah, memo, ay, memo, baby. Ah, oh na na na. Niko nawe sitamani kwa na mwingine tena. Oh na na na. Na hata na wewe unanipenda na mi baby. Oh na na na. Niko na wewe tunapenda. Oh na na na. Kufiche siri na kwangu we uko mwenyewe. Basi jitai hadharani enjoy. Nisha beti moyo na mwini, vyote nimeweka kwako wewe. Nipule kanjipai au kupule nifurai. See, you're the one that I choose, baby. Come make a dance, baby, do the groove, baby. Mbasha nipoteza mi lose, baby. Tamu kaima ungwa mchuse, baby. Tena.
Oh na 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 eh.
Na hata na wewe unanipenda na mi baby.
Oh na 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 eh.
Niko na wewe tunapenda.
Oh na na na.